umfanekiso wekhulu elinantandathu. Ababingeleli bagqibe kwelokuba uYesu kufuneka abulawe, kodwa babengenalo igunya lokuwisa isigwebo sokuba umntu abulawe. Ke uYesu bamthumele kwirhuluneli yamaRoma ukuze lithethwe phambi kwakhe ityala likaYesu. Igama lerhuluneli belinguPilato. Yena wayenalo igunya lokugweba ngelithi umntu makabulawe. Ke iinkokheli zamaJuda bezifuna uPilato enze loo nto kanye. Kodwa uPilato uthe, andifumani tyala kulo mntu. Amajoni aluke isitshaba sameva asibeka entloko kuYesu, amphoxa, ayesithi, "Ah, kumkani wamaJuda," ehlekisa ngaye, embetha nokumbetha. UPilato wayefuna ukumkhulula uYesu, kodwa abantu babenqangaza besithi, "Mbethelele emnqamlezweni." UPilato woyika ukuba kuya kubakho isiphithiphithi. Zaba zona inkokheli kwezonqulo zifunza abantu, zityhola uYesu, zixoka. Wanyanzeleka ke uPilato ukuba amgwebe uYesu. Wayesoyika hleze amangalelwe kuKesare ngelithi akanqandi xa avukelwayo uKesare. Kaloku uKesare wayengukumkani omkhulu wezizwe ezininzi nelakwaSirayeli liphantsi kwakhe. Ke ngoko bekunokuthiwa luvukelo ukuba uYesu kuthiwa ungukumkani wamaJuda. Wavuma ke uPilato, wagweba ngelithi uYesu makabethelelwe emnqamlezweni.